30.
Queen of the jungle, purple heart, long time no see. I'm on the way coming. Lele, leo na hadithi na whiskey to sizi. Nikuchoke vipi, PC I'm cheesy. You miss me? She got a gun for my razor, with a little bit gold in a pager. Gara gara kama poiza, paka kwenye sim. Toto jicho na legeza, yo I'm coming home. Anda machungwa, machenze na pendeza. How we live in our kweza, yo misoto shokota makopo. Sikula wali nika kwangua ukoko. Safari ya gari nika tembeza ugoko. Asa sipereki mawa na mpeleke atu moto goddamn. Hakuna msada wanotaka help. Wanotukandia vicha wameze pepa. Na bana na kalia na enjoy bonge la shape goddamn. Mepania mapigia bonge la gepia.
Akini unatabasamu kama lot. This midnight mona is too short.
Pretty,
she's pretty, 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 pretty,
pretty.
She's pretty, 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 pretty.
I know, wanna fly kwa na mimi. Kikupa pasa papasa kazama na chumvini. Shika piga pini ni kamate ni adhibu. Nifungie kabatini nisitoke kabisa. Shida zangu maliza. Tumeshinda ghetto tunapiga mpicha. It's me and my girlfriend's too. Tunafanya watu anajora tattoo. Yomi soto nshokota makopo. Sikula wali nika kwangua ukoko. Safari ya gari nika tembeza ugoko. Asa sipereki mawa na mpeleke atu moto goddamn. Hakuna msada wanotaka help. Wanotukandia vicha wameze pepa. Na bana na kalia na enjoy bonge la ship goddamn. Mepania mapigia bonge la gepia.
Akini unatabasamu kama lot. This midnight mona is too short.
Pretty,
she's pretty, 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 pretty,
pretty.
She's pretty, 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 pretty.
Yo misoto nshokota makopo. Sikula wali nika kwangua ukoko. Safari ya gari.